ɔde asase no kɔso yɛ koko station ɛsɛ otu anamɔ yɛ deɛ sɛne fata ɛbɛde boa pankasɛma nti saa deɛ a yɛdɔ mɛkɔ akɔgyina kɔt agye asase ɛfi sɛ ɛhyehyɛ yɛ nom hyehyɛ 65 years na wobɛtumi ni so da koro baako koraa meda ase paa biom ɛsa koaa kɔsi deɛ na meka no sɛ kakoko boardfoɔ bɛgye asase yɛantam sɛ ɔmde yɛ koko station kɛkɔba sɛ ɔmam yɛ adwuma wɔ koko stationfoɔ no wɔ koko station hɔ no nti mamufoɔ no dɔɔso a kadwuma a ɛne mamburu no nyɛ bi nyɛ no a nentɔm de ɔmo ho akɔhyɛ galamsey no sika ano bɛba ase yes galamsey ɛyɛ ade a ɛyɛ dɛ ɛdi ɛnya a ɛsɛ yɛ nyinaa yɛtumi yɛde ɛkote a nanso ɛsɛ yɛdwene fa bi ho sɛ sɛsi a ne mamburu no Yes, top room. They be a juma no money there. I'm going to almost no money. No money. I'm going to be there. Coco station. No super boy. And I had a whole one. I am Muma. Coco station. Nana no money. As I send my Coco board. Say, all from fire addition. And from put to a man. I want to be a Muma. A diploma phone in your juma. And nothing I'm a baby. I day. I don't want to rank. And I'm saying. Neka koba ese koko station to move fa kuro na de hia ke mabrom dom ho akwe koko galamse ni ya komo nya dai komo omo nya ene ube ho akuani odo koko ana odina sase ama na de tu galamse adentia koko station na kasa ese komo so akuafo na se na se afibia omo mom koko city no mo chrom se de koko no betimi aye de aso abapa na de mfa so pa bia ma omo no koko station ni adwuma na ese ye na adwuma no enti se wo akuani na ye koko ni kro ohun koko no so mfa so Galam se esu se debia wano beko wano, unsa beko wano. So, but I also su ne edi enya. Sabi, make romu yusu ni ade adi ni na eko yensu umwa ebedi enya. Enti yesu yen timi yushe, ama se juma anu se enko so. Enti, se ebe timi yesi galam se anu kwa ya. Enye, wose yama bruni ye pe juma bi yede, edi ma om. Se yen timi yam pe juma bi yama ma bruni diyane galam se enu, nanado. Sabi, okaso bitu ase agrobi no odi. Because I'm a Bruno and so many Jumaya day. Hey, who it does?
Okasa?
Sabin Penifobu, Besser, I him for a channel. A did so? We will do cry. Oh, no. One hour share as a sassuma or my hini, and ask him for my hini. It is, sir, we will decrom for my sassuwa. As I saw you decros, when you're dear, ain't me your dear da. Yɛ ka yɛ kisa mɛ mamfato ho ebi na enya foman odi kuro na onya foman no ɔtwe ne mu ten asase nya ne de ɛ pankese ehne asase eti so ɔsɔre na ɔsoa ne mɛkɔ odi kuro fufuro bi sɛ sakapia sɛ noye mu sɛ ɔde sɛ ɔdontu ase ana hifa ba bia sɛ hɔ no mu ɛ na asase a aya gro bi na odi sɛbi wo nya foman odi kuro no kura pankese hine ne mu ntimi ma gye sɛ ɔsi pankese konti hine so onim a ɔmma ne mpanimfo anya den enka ne history nkyerɛ no mo ba be sira sase no wo be si nana konti ne pankese konti ne so ɛne be si nana mpɔno ahene so na sɛ wo yɛ odi kuro a yɛ den na wo timi kɔ odi kuro ebi odi kuro fufuro bi asase so ɛwo kɔ twa bɔ ma ne sɛ ɔno ntua bɔ ma mrekɔ a wo yɛ odi kuro hwɛ asase no so ma pankese sabe odi kuro bi ɔbɛ sa de ne bia na ɔde mra na yɛ den ɛhyɛ ne nsa timamufoɔ no odi kuro bi ɔbɛ sa de bia sɛ ɔma paramount sɛ ɛyɛ pankese ɛyɛ den asote na pankese ɛhene ne nipanifoɔ timi tu anamɔ yɛ den fa wo nipa ko no ɔde mra anaa ɔdi kuro kuro no ɔde mra na yɛ den ɛhyɛ ne nsa nananom de no bɛfa mmara kwan so ama mmara no ne yɛ den ɛne no adi mebɔ ne tɔ fa no ɛnka bɔ mu deɛ ɛyɛ paa nɛno ara na nananom nyinaa so ɛyɛ den ɛka sɛ nyinaa yɛbɛnya sɛ yɛbɛyɛ den yɛbɛnya ɛnka bɔ mu sɛ bio development a ama mpono man kana chini agira nkabom anya de eni ho no ebe hia se nina be kan ho abom ye kan ho bom ay akoy prime mu abaako a obu a ni bu ye de ebu na etime stresse de abei ni na court nsensem ni abei ni na no me mentan obi a me se mabie me prato ho edumu me ni na anka ho mom ni enko print free aban ho de se fata a ye chefa ɛwɔ abremnom district ne ɛnsanka sɛde ɛbɛɛ yɛ nyinaa yɛpuntuo ne yɛdie yɛyɛdie bɛtumi akɔ nkan mmerɛ a na pankese ɛnkɔka kotoku ho no na yɛka pankese a yɛwɔ pankese stew lands Ah, yeah, Pankase, in fact, every we see.